mama. Kutuka sana wafaila kutiki toku mama. Ngatini na maile nga mula molo nisombe. Ngatini na maile nga mula molo nisombe. Nga waka musenga maumia wapiririka waya mwome wabiyo. Nangula mwana kasi wapiririka waya mukasi wabiyo. Ose tulima ule. Tulima ule. Ose tulima ule. Tulima ule.
Kyo, standard in your content from guys.
Tulima ule.
Uyu ni madamu, uyu wina ngoni wapasai.
Tulima ule. Fili ya kiofisa mfwani na ile mfiyama. Tulima ule. Kama besi kivoze tukirita dirita bie. Tulima ule.
Fa, let's go. You break up with your boyfriend for cheating. You get you a dump for cheating. Nai wea kudamba, belenga ma message. You slept without deleting. Love, ibwele na mashoko. My disappointment in a chikonko. Sekula puti macho sako loko. Pasako chansi the guy that you noko. Chachi chachi kuma watabwa chakontoloka. Antazi dika no mo for samoka. Once I'm really happy. Ring on your finger na wedi ni yo popo.
Kwa wakamu sanga maumia wapiririka waya maume wabiyoro. Nangula mwana kasi wapiririka waya mukasi wabiyoro. Ose tulima ule. Tulima ule. Ose tulima ule. Tulima ule. Kiri ya kiofisa mkwani na ile mbiyana. Tulima ule. Kama besa kivoze tukiri tajirita bie. Tulima ule. Ose tulima ule.
Ine tine.
Production, don't you know?
Don't come. Kalalania Promotions.